ninge waremi isi, isi ni byuzu ye mo byose. Nyuma y'ibyo byose, batu mukungugu isi, ndire meru muntu. Namure mye mukunze, urutisha ibindi biremwa, muhano kugira ishusho yanjye. Ariko kubwo kwifuza kw'amaso ye arangomera itandukanya n'ubwiza bwanjye arigendera.
Umva imirindi y'Uwiteka aragushaka, yewe yewe, umva arabaza mwana w'umuntu. Yeah. Come on.